Oguzo obutambalo bumaze maduka Olumukwano bambyo gwabula Laba basingo mukwano bagusula Kuba abemikwano bambi babula Buli kaseera nolaba masuka Umwasula ngo uwo mwagalwa Laba katonda bwatyo bwe yateeka Ne bakutwala kula omuntu wo Laba ekikunta iva kwa sula Ne kirangiti Adamu kwa sula Kirabika katonda bwatyo bwe yateesa Ayawula abalungi abagalwa Katusabe Omwera Mama saba mufu wachiri azike oh amaziga nakaba mama la baba to okwati wenaku amaziga yemere wowe wowe yaye tata nola wenaku la baba chala abali nembuto Talina chakulia asiba kukubo Afuba kulinda Tata wabana talabika oh, Katusabe
Omwera
Mama
Omwera
Fena tusabe Ali wansi ali kuma vivi Olwabana banja babula Na ye pasta fira kundiga sababa naku Ensonyi zabula Katusabe jaja obusungu bukakane Tukiriza ye fabali musobi Jaja munafe obulumi wa manyi Tetudamu kukwata kusukari
Katusabe